Ate bibiina ebyobwannakyewa ebirwanirira eddembe ly'abaana byagala gavumenti yongeze ensimbi zeesaasaanyiza ku nsonga z'abaana waakiri okutuuka ku 19% ku buli 10. Ebibiina bino wansi w'ekibiina ekibigatto ekya Child Rights Network bano bakituukiddeko wano mu Kampala gwe babadde bakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'abaana ku ngeri y'okuyamba abaana okufuna obulamu obweyagaza. Akulira ekibiina kya Right to Play wano mu ggwanga Titus Gerald Musime agamba ensonga ezinyiga abaana naddala mu byenjigiriza n'ebyobulamu byetaaga okwongeramu ensimbi.
Omwana omu abadde agamba nti oluusi bagenda ku ssomero n'osanga omwana singa alina obulemu tebamufaako, abaana n'abasomesa oluusi boogera ebigambo ebivoola abaana abalina obulemu. So twagala okulaba nti tusobola okuyamba abaana bonna. Tulina abaana abavudde Karamoja, tulina abavudde Ebuyende, abavudde Ebuikwe, abavudde mu Kampala. Tulina okulaba nti abaana ba Uganda bonna tubawa omukisa okugenda ku ssomero ate nga basoma bulungi. Abalala bagamba nti bagenda mu masomero naye tebasoma. Tulaba nti abaana bagenda masomero ga private basasula ssente nyingi tebasoma. So kitukakatako okulaba nti twongera ssente mu byenjigiriza, twongera ssente mu byobulamu.